Mr. Buckley on the mix. Listen,
pick what the call. Cool sound. OTB, Vanny Boy, Lamb Vanny Boy. Vena Zambia Mose. Ndeti. Vena Zambia Sen. Joseph ane kuchinga, kuyamu kuchilisha Zumbafa na ukula, iskulu na ukusha Nichicha shule tina, tau ya kuskulu Wilaba pano chano, tuikalo mkumo Sele sana mpala, unomwaka
unomwaka.
Na uchita graduate boy, unomwaka
unomwaka.
Lomba imo shane, kwa tilimi waku Kongo Kwa zinga walwa wena, unokulipje mitondo Kuno Meku kanya hawa fiashi na papat Mapishe mofeva kuino kupapata Chioti pizi natiko kuna kakata Ke, ki, ko,
kuno
Vena Zambia mwese
Kuno
Ndeti
Kuno
Vena Zambia mwese
Kuno
Kusangwa vahu mina wakashana
Kuno
Takwa vecha kuzana kuwa fiashi
Kuno
Vena Zambia pa weekend vesa kuisa
Kuno
Takwa underage nangu size Fasana Upapate fiepari Uwalwa fingi sana Tushile fiefikali Kubashana nizi Kuvira white people You just come on DC Dinafali pupa Ah, tili alimo pa mwaka Nunga wapuso kesa kuyu mwaka Yesho kupuso vana doka Tuanga nalimo pa mwaka Meku kanya hawa fiashi na papat Mapishe mofeva kuyino kupapat Tati otipizi na tiko kuna kakata Ke, ki, ko,
kuno
Vena Zambia mwese
Kuno
Ndeti
Kuno
Vena Zambia mwese
Kuno Kuno Kuno
Kusangwa vahu mena wakashana
Kuno
Takwa vecha kuzana kuwa fiashi
Kuno
Vena Zambia pa weekend vesa kuisa
Kuno
Takwa wa underage nangu size
Kuno
Fasana Yeah, BRX Baxter Managers in the beauty Mr. Backlight Mr. Coco Nike kitu Zambia Boom
Backlight on the mix.